Earth life includes tests, trials, and tribulations. And some of the trials we face in life can be excruciating, whether it be illness, betrayal, temptations, loss of a loved one, natural disasters, or some other ordeal. Affliction is part of our mortal experience. Many have wondered why we must face
enya amene hunu wobra mo ben esubo emma en ma menum nim se awo abadae eya eno echi anse na bofra eba ye wono ebe mebe bro ha ye fa amene hunu mo ansa na ye hu en niame ye me ma me bra odi emfie du obenya yare a eka no to ho na oda mpa mu emfie a musumo bebre na ka se ni nom pe be ye se sapo bro da mpa mu no a obre no osia kroa niame bi e fa yesu kristo asore wo ewo ho ma ahotefo na ebre bi wo ha amene ho bi esiesie maniama bi e ho hia wo ya bra bo mu wo sa amene ho mi aya ye hu se enhire bi e di echi ba na tire bi a amene ho aye fa mu no esin ne ye dwen se amene ho ne sin ne eba nanso eyi nyina mu no ɛde aduaba pa ɛbrɛ yɛn wɔ yɛn honhom nyi mu sɛna paul kyerɛkyerɛ sɛ yɛn brɛ ɛyɛ mmeretiawa bi na ɛno mu no yɛbɛnya mfasoɔ a ɛwɔ ɛma yɛn da nkwa ɛho ani gye ɛho sɛ paul ɛka sɛ mbrɛ kakra bi obi a yɛatoɛ ɛboɔ onye yeto ne yedede to afiase no fa amene hunu bebre mu ye mu bebre ebe dwen se ye mbre eye mbre nanso se ye hwen hira eba ye nso aye benya wo wiase ani ebre ne ewie no mu no ndokwe ne ye mbre eye kitwa ebi ye nkobisa se ye benya sohwe ani amene hunu ya bra bo aye ewo wiase mu ebe maye ne hia amene ho bi wo ho a e se eba wo ya bra bo mu na eboyen akwa hro bebre wo yen epon imponto mu se na ye radie no e chere wo na bra bo mu ofa bra mu ye din e kese obro bra wo kese mene ene Golgotha no eyi ɛne di kan ɛma a ne wusɔre ɛne bɔhyɛ a ɛma yɛn kuran sɛ yɛn nso yɛ mmerɛ ne amene hunu bɛfi yɛn so n'ahokyerɛ ho nkunimdeɛ ne sɛ ɔfi ewuo mu ɛsan sɔreɛ ɛkyerɛ bi a sɛ yɛnya ɛnyi a yɛmfa nneɛma yɛ de mu anaasɛ yɛnya ahoɔden a yɛmmerɛ ho nanso eyi ntumi ma wɔ bere a yɛfa akwantiara bi so obi otu mmirika a ɛte sɛ ɔyɛ wiase kunini wɔ mmirikaturo mu ɛte sɛ ɔbɔ ne ho mmɔden sɛ amanehunu a ɛba yɛn so ɛnyɛ nea yɛntumi ɛnni so ɛfiri sɛ yɛwɔ awurade no mu a yɛbɛtumi ayɛ ade nyinaa wɔ kristo a ɔhyɛ yɛn den no berɛ a ofi ne yarewa mu elder robert d h ɛka wɔ general conference sɛ wɔ mmere ɛpi mu mekyerɛ awurade sɛ masua na ɛte sɛ mesua awɔ nneɛma fam na ɛho nhia sɛ mɛtumi anya amanehunu bebree saa akasa yi ɛnyɛ ɛmmoa yɛn ɛfiri sɛ yɛkyerɛ me sɛ saa ahoteɛ a ɛne amane ho a memfa mu ɛyɛ awurade mmara no ɛne awurade ɛkwan so mesua sɛ ɔnya me sɛ me nko ara mɛfa amanehunu yi mu na mmom n'abɔfoɔ ɛbɛka me ho na ebinom mpo ɛyɛ abɔfoɔ wɔ dɔkta ne nɛsesfoɔ ɛne me ho kafoɔ mary a ɛbere bi nso wɔ hɔ a awurade ɛyɛ nnipa mu no na ɔde asoro abɔfoɔ bi ɛde awerɛkyekye ɛbrɛ mu wɔ brɛ a na mehia mmoa. Yɛagya wɔ soro ɛdɔ yɛn. Yɛnim sɛ nea ɔde ne werɛ bɛhyɛ Awurade Nyankopɔn mu no, yɛbɛboa no wɔ n'amanehunu mu, na ɔbɛma ne so ɛberɛ ɛdi akyiri no. Ɛberɛ bi bɛba a yɛbɛkɔ akɔdu veil no akyi ne yɛbɛhu ne yɛbɛnya nteaseɛ bi, yɛmpɛ sɛ obi bɛka sɛ wawie, na mmom yɛbɛpɛ sɛ Awurade no ankasa bɛka sɛ ɛmmɔ akoa nokwafoɔ. Paul nsɛm ɛyɛ me nigye. Hwɛ ne bɛte yɛn afi Yesu Kristo dɔ ho. Sɛ mɛyɛ amanehunu ɛnɛ wo ɛbɛtan yɛn anaa ɛkɔm anaasɛ yɛn ho bɛda hɔ anaasɛ ɛbɔ ha. Daabi ɛyi mu nyinaa no, yɛse nwoma a yɛdi nkonim wɔ ɔno a ɔdɔɔ yɛn no. Menim sɛ Nyankopɔn te ase na ne ba Yesu Kristo nso te ase. Mesɛn nim sɛ wɔwɔ mmoa mu no, yɛbɛtumi ayɛ nkonimdifoɔ ɛwɔ amanehu a yɛfa mu wɔ abrabɔ yi mu. Yɛbɛtumi abɛyɛ sɛ wɔn wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.